pulira nze muli sakade omatulutulunga kumago obugere buyengede asimanyi kikyekye wanunga nfukuse I don't know mpulira nyenye buse yona gyewaraga nawere teno nabakuyinura bakambe kwewange tombunye ebyalo gwalimu ebyange nabutono ngoluto kulabika nabutono ngoluto kulabika nabutone subiri ndi mukwe nabutona manyi ndi mukwe nabutono ngoluto kulabika nkwe nabutono ngoluto kulabika nabutone subiri ndi mukwe nabutona manyi ndi mukwe utono wali nakoteka nekyejo mwana wa simbu takuwa kiboko obuso wa ndege kawatona muziga hey, akatala tozikiza kuba nabo gwe mpandikira mpaka bumutukeko omwana oyo yalagawa nojukira luli nabo wansubiza ngutolinde kalavu watumbiza mebye nakusobya mukwane nombyejusa oh, oh. Yona gyewaraga nawere teno nabakuyinura bakambe kwewange tumbunye ebyalo gwalimu ebyange nabutono ngoluto kulabika nabutono ngoluto kulabika nabutone subiri ndi mukwe era nabutona manyi ndi mukwe
Tubibuliriza tinamu yadawa.